Foto sappo hemma go'o, Saul serki togore Samuel. Samuel go'o, sura sappo hemma joi, aya go'o yago aya laso hemma jenai. Hamilian kobe kuma himbe hallube non wadambe wonnere sanne der Israilan kobe. Sai Samuel e lami do Saul o. Hettin ko jomirawo lilal jomirawo yi bara maliyan kobe be fu he kobe godi fu sai jomirawo walli sol he masojeji mun be koni alimaliyan kobe be fu be nyami be kono amma be chali tokugo ko lamdo chenido yiibe sai be desi na ipaide mabali gam be kokka jomirawo emma kuma lami amelian kobe kuma be baraimo sai Samuel yi Saul gan asalike ko jomirawo ima hanko bo kuma osalike malato da lami do mako Samuel wailiti gan dilla sai Saul nangi gada togore mako sai de serki der jude mako sai Samuel yimo Jomirawo serki lamu Israila der jude ma annan kuma o hokkangu goddo gorko burdoma higirabe an solid i hokka jomirawo layaji amma hanko o tokkay ko jomirawo imo Samuel tokki jomirawo o julani jomirawo kerol yonki mako fu tokkol jomirawo no uranimo kokkamo layaji